Sembideki ko kristajo o fottidi dum wada yimbe dubbe ittuki hammude luggunde amma e alama dum be sembe ta pelle fu heptoy na dun wadai gongaji kanji joy dum hoshante der duddun gam non on dellai berde ko onon e zahiri on don bonna ko on don enon dun don SD na en nyandere konde jayngol men e matsala jimen don wakkati beden makkati beden makkati bedan keba mangu ngu har abada burdun fu mangu burdun fu har abada burdun fu korantiya didawre nayi sappo e jego yaki sappo e jedidi on don kammini on gom matsala mi don tammino on bawai shoggu kalubaleji men ebe manzobulus wiiba yidiba edi manzobulus yidiba daga nder sako jidi bulus windi wala burungol wado chiriki ngodungol sildi wasikol mako didabol faki korantia en nder wasikol ngol bulus windi wiki mbilni ebone takotoe ama nuntilnye minba nder rudani ama na nder henduki nyande ba nuntanzananti min amma dun halkamin ba korantiya didabun ko bulus fiskanci dun wadai yimbe dubbe tayuki yidde sosai amma bulus wodi bano beddi sembe ta felle fiki ender wasikol ngol bulus windi gam non endelai erde bo mo joddake non e wiki de didi mo hudi e hala ngokka burka welki de dun fassari e bernde de wala yonki ko dun hebi de lati kawai e alqawal kesal der deftere seninde wakkati konde bulus nafata e majun bano bayyanaki der wasikawal mako faki afisa en to dum fassari ngol dum fassari ngol e karaga bulus tabbitini jomirawo wattitimo wakkati bone duddun der deftere seninde deftere ishaya chapande nay e tati jomirawo wi wakkati tokki do tander ndiyam mi wandai e modon ta notti der ibra der ambalia dum watta mutaba bota yahi to yite jawlatama yesu e hore mun mo wi'i almajiri en mako wiki e der duniyaru be gidai e tosku e boneji fere fere bone kam tabbitini amma jomirawo dum won don wondi e modon gan jamal dum heba min e TWR Nigeria ko homre jetati homre jego homre jetati homre jetati homre nayi go